Yeah, Pancho, you're a genius, man.
I told you.
I see this in the house, yeah. We in the house. River for life. In God we trust. Yeah. Naposhika microphone wanna blow. Ladies and gentlemen, welcome to the Joe McKinney Show. Karibu tena kwenye show za Joe. Flow za Joe. Nyeusi ngumu hard to the core. Mwendelezo mwingine wa mapinduzi kiwandishi na flow. Mjione jinsi navyo control. Bila kuluzo kati mna lose control. Mina score faster shinda Bruce Wills dani ya Die Hard 4. Karibu tena msafiri pole na uchovu wa safari. Za hapa bado si shwari, pumzika ni kope ya bai. Life so fair bado wengi wanatumia mabavu. Karibu tena vitani ya no umoje ni nkovu. Usisite, usihofu, kisa hayo makovu. Usiogope, usijali, unapokumbuka maumivu. No pain, no gain, welcome again. Karibu tena mtani kwenye hili darasa.
Karibu tena kwenye show za Joe. Mwendelezo mwingine wa mapinduzi ya kiwandishi na flow. Karibu tena kwenye show za Joe. You already know what I'm about now. You already know. Karibu tena kwenye show za Joe. Mwendelezo mwingine wa mapinduzi ya kiwandishi na flow. Karibu tena kwenye show za Joe. You already know what I'm about now. You already know.
Karibu tena mtani kwenye hili darasa. Cheza japo fair kidogo Mr. Fisa. Onazeke ofisi please Mr. Fisha. Wasomi bado ni watumwa kwa wana siyasa. Inahitajika machale na umakini usilale. Ili wale wasikulishe ujinga wakutawale. Shule nyingi chap chap chapa isilale. Spread love ndo kumwenzi Bob Marley. Waombe furaha wale ambao huzuni imewajaa. In God we trust, yes, you're the driver. Now let me take this one back to river. Viva for conscience, I'm a soul survivor. Believe that, baby, my African, you're diva. As long as you hear this message deliver. We were bright, but they brought it back in the continent. There is no such a truth in the internet.
Karibu tena kwenye show za Joe. Mwendelezo mwingine wa mapinduzi ya kiwandishi na flow. Karibu tena kwenye show za Joe. You already know what I'm about now. You already know. Karibu tena kwenye show za Joe. Mwendelezo mwingine wa mapinduzi ya kiwandishi na flow. Karibu tena kwenye show za Joe. You already know what I'm about now. You already know.
Karibu tena kwenye hili du. Amerudi kama mpangaji. Alikuwa miliki kabla ya uhuru. Tuamini kwamba hata tuturu au tufunge na kusali kwa pamoja huku tukiomba nuru. Kwa imani mpaka shetani atakapo retire. Maamuzi nilonayo ndo haya. Kawaulize machizi sinoni daraja mbili na fire. Unapohitaji kwa hai na kupeleka haya. The office peer, just respect my conglomerate. People buy even death certificate. Guns, Jews and cars but not respect. It's for my people and I ain't finished it yet. I'm on my own level, sitaji kwenda next. Cross that line, meet Joe's punchline. Ni zaidi ya goldi kwenye hizi mine. Yes I'm fine, wapi dili kubwa ni sign. What's up?
Karibu tena kwenye show za Joe. Mwendelezo mwingine wa mapinduzi ya kiwandishi na flow. Karibu tena kwenye show za Joe. You already know what I'm about now. You already know. Karibu tena kwenye show za Joe. Mwendelezo mwingine wa mapinduzi ya kiwandishi na flow. Karibu tena kwenye show za Joe. You already know what I'm about now. You already know.
Yeah, Pancho, you're a genius, man. I told you. I see this in the house. Yeah, we in the house. River for life.